Wanda
Mamaombo.
Ulisikia venye walimbonga
wanasemaje?
Ati tukiokoka tutachapa.
Walidhani tutachapa, walidhani tutaparara, walidhani tutakaani kama atuna rada. Walidhani tutachapa, walidhani tutaparara, walidhani tutakaani kama atuna rada.
Mavipindi, that's why minawaka, minawaka.
Walidhani tutachapa, walidhani tutaparara, walidhani tutakaani kama atuna rada. Walidhani tutachapa, walidhani tutaparara, walidhani tutakaani kama
kondo. Oh no, huko unipati ngo, mimi ni mtoto wa mfalme mso.
Cheza!
Binajikishu?
Mm-hmm.
Kanyaga lami?
Aya! Kameshika! Zugusha!
Walidhani tutaparara, walidhani tutakani kama atunarada. Walidhani tutachapa, walidhani tutaparara, walidhani tutakani kama atuna rada.
Kwa Yesu tunang'ara.